CK Music Promos.
Na futi na futi ni superpower. Na kuzo murimba kuli mule power. Oh na na na. Yeah. Te papa lelo na kula. Mule fwayo wa fwilisho. Tulialonse na lemi fwaya. Mwali kwisa dati. Na kulile na mayo eka. Yena asuka fwayo. Tulialonse na lemi fwaya. Chale fwayo wa fwilisho. Ni advise fe. Ni advise fe. Advise if na le fire ukutila nkule wino. Advise if advise if advise if na le fire ukutila nkule wino.
Mwale fire ka kule 14 mwali kene ne miaka 14 mwali lenga mayo afa kuchikonko elo muise kuchivya chikonko wale bala muka bali kala kasta fly bipide tata fitu mwatitile isukulu la ndala lali la kutintirila tamwa lengu fuila lila na le mililila na le pita mumulilo ino watapata kumakaso kulamba kwa chichivata chane nwike na le pepa fe te ya pale lo ni nebo ntikofe
superpower te papa lelo na kula mule fwayo wafwilisho tulialonse na le mifwaya mwali kwisa dati na kulile na mayo eka yena asuka fwayo tulialonse na le mifwaya chale fwayo wafwilisho ni advise fe ni advise fe ni advise fe na le fwaya ukutila nkule ni advise fe advise fe ni advise fe na le fwaya ukutila nkule wino
mwaiseni mumanshoni yandi uyu mwamonekele apa e madamu wandi
ifya kule fya kufala kumipela ingando kulala lelo kulala lelo
tikiniti yenu tamwaisele yo mwalishile kwa bula nechikuku tata lelo mwise mumbelengela kabuku no we
epapa lelo nakula mule fwayo wafwilisho tulialonse na lemi fwaya mwali kwisa dati kulile na mayo eka yena asuka fwayo tulialonse na lemi fwaya chale fwayo wafwilisho
ni advise fe ni advise fe ni advise fe na le fwaya ukutila nkule wino ni advise fe ni advise fe
Lipalo na lepembela kuti nkule bwino mu life na ine fintu firenda bwino. Hey advice na lekabira kuri mwe pati mwale nsunga kwa tishiri mwana wenu. Nangu ninga tandala ine kumienu mayo mwa upira lenta mfiati kabie kumienu. Tepa penshkuta shichera mumo. Kuri mwe tata na lefu wako fechimo. Musaluwa lipa mululero limu isamba. Tepa pale lona imu hapa mwandomba. Amalumbo kurire sasha kapanga. Nshalu vire tata nshaire mpanga. Mule power.
Tepa pale lona kula. Mule fwayo wafilisho. Yalonse na lemi fwaya. Mwali kwisa dati. Na kulile na mayo eka. Yena asuka fwayo. Tulialonse na lemi fwaya chale fwayo wafwilisho
ni advise fe ni advise fe ni advise fe na le fwaya ukutila nkule wino ni advise fe ni advise fe ni advise fe na le fwaya ukutila nkule wino ni advise fe ni advise fe advise fe na le fwaya ukutila nkule wino ni advise fe ni advise fe ni advise fe na le fwaya ukutila nkule wino
exclusive from ckmusicpromos.com
DM record mule power production pandesino